fire. Live free, to be alive tonight, but are free. And best believe that what you give is what you will receive. Come to me, looking in nice old bills on me. And don't you see that's me? And don't you see that's real?
Baba with fans, mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun. Ooh.
Oh boys wako Nikki P. Come baby girl, you mini G. Hot boy problems name waki. I run this city, I got the keys. Na vinyo nani die die lately. Na vinyo nani nice nice daily.
And don't you worry about that nigga. Huku kwake ni mashida. We waitisha. Ni mimi nalipa. Than his father. Usiogope ntakupanga. Hapa kwangu no wahala. Jolo fries na banana.
Baba with fans, mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun. Ooh, baba with fans, mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun.
Kupata nda kufinya kama pasta. Design ime kusaka kita kuramba nki kutres. Rangi niya kukobata tukinyanya lioness. Mhesh ni papaswe kichwa na mresh. She got the fire juice. Wacha nijaze yonyungu kini cut loose. NGC wapate news. Neza pandwa na mori ni warushi yongori. Uyo boys ni mkabe ya dia scream. I'm sorry una taste kama mix ya vanilla na indica. Fine chica wa Africa, Costa Rica ama America. We sema bae nitakaramika.
Mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun. Ooh, baba with fans, mama have fun. Wakikuteka nitalipa ransom. Baba with fans, mama have fun.